Siku zanyi ntubuli kapili ya football. Nkulaga mkwano kwa na madala msoje ntao. Uno mkwano siwe zanyo wa tiktok. Netigiriza unachamwa. Gami ugani ulada mercy. Wanchangalanya, you got me craving. For you, you got me falling. You fana na, miadala nyomu kwano. Mzencha kwangua, nkuga uro mkwano. You fana na, mika. You're my sweet baby. When you call me papa, call you mama. I go make you happy. Love my Cinderella. Ngekubitonya yekwe yomburira. Eyi singo yebisira. Yende tero kuru surira. You got me, you got me. Oh Lord have mercy. Wanchangalanya. Like I'm craving. For you, you got me falling. You fana na. Miadala nyomu kwano. Mzencha kwangua. Nkuga ulo mkwano. Biufana na mbika. Mbika. Mzencha kwangua. Beta. Beta. Kuzani njuguri kapili ya football. Nkulaga mkwano. Kono madala msoje ntao. Siwe zanyo wa tiktok. Netigiriza unachamwa. You got me, you got me. Oh Lord have mercy. Wanchangalanya. Like I'm craving. For you, you got me falling. You fana na miadala nyomu kwano. Mzencha kwangu. Go.